Leviticus 19 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli uthi kuyo, niyakuba ngcwele ngoba mina uJehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Verse 3. Yilona lowo makahloniphe unina noyisa, nigcine amasabatha ami nguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 4. Ningaphendukeli kuzo izithombe, ningazenzela uNkulunkulu ababunjiweyo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 5. Nxa ninikela kuJehova ngomhlatshelo omnikelo wokuthula, anonikela ngawo ukuba namukeleke. Verse 6. Uyakudliwa ngosuku lokunikela kwenu ngakusasa, uma kusele okuthile kuze kube lusuku lwesithathu, kuyakushiswa ngomlilo. Verse 7. Uma kudliwa nokuncane ngosuku lwesithathu kuyisinengiso, awukwamukeleka. Verse 8. Yilo nalo odlayo uyakuthwala ububi bakhe ngokuba udumazile okungcwele kukaNkulunkulu, lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 9. Nxa nivuna isivuno sezwe lakini, ayukuvuna ngokupheleleyo emagumbini ensimu yakho, ungakhothozi umkhothozo wesivuno sakho. Verse 10. Awukukhothoza isivini sakho, ungabuthi zitheze isivini ezivuthulukuleyo, uzishiye le abampofu nabafokazi, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 11. Ningebi, ningakhohlisani, ningaqambelani amanga. Verse 12. Ningafungeli igama lami amanga, uze uhlambalaze igama likaNkulunkulu, nginguJehova. Verse 13. Ungamcindezeli umakhelwane wakho, ungamphangi. Inkokhelo yomqashwa ayikuhlala kuwo ubusuku bonke kuze kuse. Verse 14. Ungaqalekisi isithuli, ungabeki isikhubekiso phambi kwempumputhe, kepha wesabe uNkulunkulu wakho, nguJehova. Verse 15. Ningenzi ukungalungi ekwahlulelweni, ungakhethi ubuso bompofu, ungavuni ubuso bomkhulu, kepha wahlulele umakhelwane wakho ngokulunga. Verse 16. Ungahamba-hamba ucetheza phakathi kwabantu bakho, ungamelani nokuphila kumakhelwane wakho, nguJehova. Verse 17. Ungazondi umfoweni enhliziyweni yakho, ungamkhuzi nokumkhuza umakhelwane wakho, kepha ungabi nasono ngaye. Verse 18. Ungaphindisi, ungabi namagqubu nabantwana babantu bakho, kepha wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena, nguJehova. Verse 19. Niyakugcina izimiso zami, ungavumeli izilwane zakho zizekwe ngolunye uhlobo, ungahlanyeli ensimini yakho izinhlobo ezimbili zembewu, kungezi phezu kwakho ingubo ezinhlobonhlobo zezintanjana. Verse 20. Olano wesifazane oyisigqilakazi, eyingoduso, engahlengiwe, engakhululiwe ngesihle, makabe nesijeziso, angabulawa nokho ngokuba wayengakhululekile. Verse 21. Uyawuletha umnikelo wakhe wecala kuJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana, inqama ibe ngumnikelo wecala. Verse 22. Umpristi uyakumenzela ukubuyisana ngenqama yomnikelo wecala phambi kwaJehova ngesono sakhe one ngaso, athethelelwe isono sakhe one ngaso. Verse 23.
Nanxa senifikile ezweni itshale emithe ezinhlobonhlobo edliwayo, anothi izithelo zayo zingukungasoki kwayo, iminyaka emithathu iyakuba njengengingasokiwe kini, mazingadliwa.
Verse 24. Kepha ngonyaka wesine zonke izithelo zayo ziyakuba ngcwele ezokumdumisa uJehova. Verse 25. Ngonyaka wesihlanu yakudla kuzo izithelo zayo ukuze inithelele kakhulu, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 26. Aniyukudla lutho olunegazi, ningenzi imilingo, ningahloli imhlola. Verse 27. Aniyukudilinga amakhanda enu emaceleni, ungoni isilevu sakho emaceleni. Verse 28. Aniyukuzigcaba emzimbeni yenu, ngenxa abafileyo, ningazilobi amabala, nginguJehova. Verse 29. Ayukuhlambalaza indodakazi yakho, ukuyenza isifebe, funa izwe lehlele ngobufebe, izwe ligcwale ukonakala. Verse 30. Anogcina amasabatha ami, nihloniphe indlu yami engcwele, nginguJehova. Verse 31. Ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi, ningabafuni ukuba ningcoliswe, yibo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 32. Wosukuma phambi kwempunga uhlonipho ubuso bomuntu omdala. Umesabe uNkulunkulu wakho, nginguJehova. Verse 33. Uma umfakazi egogobele kuwezweni lakini, anikumhlupha. Verse 34. Umfakazi ogogobeleyo kini, uyakuba kini njengokuzalwa ekhaya phakathi kwenu, umthande njengalokhu uzithanda wena, ngokuba nani ngabafokazi ezweni laseGibhithe, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 35. Anikukwenza ukungalungi kwahlulelweni ekulinganiseni ubude noma isisindo noma ubuningi. Verse 36. Niyakuba nezilinganiso ezilungileyo, nezisindo ezilungileyo, ne-efa elungileyo, nehini elungileyo, nginguJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha ezweni laseGibhithe. Verse 37. Anogcina zonke izimiso zami, nazo zonke izahlulo zami, nizenze, nginguJehova.